leo hiyo akodi kitu fire we Gusanisha Gusanisha Gusanisha
Azi na janya
Gusanisha
Panya na paka
Gusanisha
Nyama kwa nyama
Gusanisha
Mama we
Mabari ya toka buza tulifika Waweke fensi tunadukaga ukuta Kama mafisa tuachage ta mifupa Mifupa Chamtu mavi wanashikaga ukute Bia tatu ila badaye utajute Kama ulipinga basi leo tunafuta Tulifuta Watu wanaruka majioka uko
Mama.
Viuno vimefungwa mota hivyo
Aye.
Siku chafu wana boxa uko Mjoma katangaza doa uko
Ae, ae Mama, ae Ae, ae Gusa, ae Apo gusa unase Gusa unase Twende gusa unase Gusa unase
Gusanisha
Azi na chanya
Gusanisha
Panya na paka
Gusanisha
Nyama kwa nyama
Gusanisha
Mama we
Oh my, kikanyagia Hatari ya moto inaunguza Kucha, simamia Mgambo wa murungu suuza
Gande gande kama ruba Nipe mahaba na huba Wasema umetoka buza Beba bembe ya buza Mambo yente yente Teke teke Ongeza makeke kumali pake Chumbeza mbele Kitu dedede Chumba ni karate mixa mateke Usije ukansusa Napenda ukingusa Safari nafika Hasa ukinipoleza
Gusanisha
yeah. Azi na janya
Gusanisha
Panya na paka
Gusanisha
Nyama kwa nyama
Gusanisha
Mama we
Gusanisha Gusanisha Gusanisha
Azi na janya
Gusanisha
Panya na paka
Gusanisha
Nyama kwa nyama